sugar. Utamu unaninogesha. Songa nishike kiuno, bina nivunje ungo, nitweme mate kwa shimo. Chezo wache maringo, buruda nikimpango, ujuzo nao nipemo. Mama Amina Fatuma ho, unanibeba mijuju. Nataka sana kushika mo, ongeza nibebe juju.
One time dash to the lingo, two times azonto, three times shake your bum bum, body dance shaku alingo.
Baby cheza na wimbo,
kila bad man kwenye singo.
Baby ni pera,
body dance shaku alingo.
Unavyonyonga da, kila bad man mina kufaga. Natamani sana mikukupara, natamani kuku aa. Girl you drive me crazy, unavyocheza chini, kiuno chako kama feni, songa upate mpini. Girl you drive me crazy, unavyocheza chini, kiuno chako kama feni, songa upate mpini. Mama Amina Fatuma oh, unanibeba mijuju. Nataka sana kushika mo, ongeza ni bebe juju.
One time dance to the limbo, two times azonto.